Oh, Nyame, Nyame Israel, otumi ade nyina yampa. Onye wakuma so ade mo. Abesa dikin na dwene ni hakura. Me pese wonu so sorry. Oh, Nyame. Na dwene da ba bi kura. Pese na ni ba ha. Nti na maye ni sanu. Katwa ni na yemo pai. Ye da wasia ensada, ye iwaya ensada, minum tuo. Ye da wasia ensada, ye iwaya
ensada,
ye da wasia ensada,
ye iwaya ensada. Mistake da on me didn't see an open war and then in Casa. So I mount to on Mumunka and you'll be an in our petty open me a few on a ratty on Fanas and Medum. I hear that was Sibi Bray, yes, show any moon yum and then so I open. Oh, my Esia, eh, shame. Gaya kanisa wutumi nunkwa na ye chainu. Yen chain nipa. O hine kasachira yen. Se tumi bi pen wwa samwa. Yesu moja en kaninim. O mani muswa ye brena si wo yesu dim. E kwaya namsu yedma yen shoho, ye shen yan kupo tumi, ye kanisha wo yesu dim. O hine, you aba wani pe de sinche. O ye medi keke. O fwanu so kanchira yen. Inti ma yen ti yen fri wo. Yesu Christo dimu. Amen. Last week you see, and dear, come on. You say, you've been come home, boom, tear, tiani, ati. Nah, I will say it to us. But a name kind baby crop potino. You kind baby for frock, I cried, yeah, twire this year, no so. You share Numbers chapter 14. Last week, you was 16. And you share 14. One echo. Numbers chapter 14. Now, Erade Abma Mose Asuma Israel for no Amoma Anak for Assassin so Akoshe. No buyer no Muayom de buyer no, and Yeni Pani de Nipa do Muko any in an Nipa me no pen a car summer a ye. Naman Nipa do doing in our crack and so be see you more bo. Wei kaka me ken wo benya bibi kese pa afri mu nipa rate me free ya ho ntem ade bia ye nisi suno na ye dane no na ye dane no na ye dane no hwe kwen a Israel fo su ye o mizimu asase so nya die kese a na ye didi won e ma che so hin fufura no onim Joseph mpo e fra awojifo no se nkofo wo isi ne wo musi dore no Umbehaye. Nti hu se obi awu no wo be ma kunu. Oba de manentenas. Omudi nkofu nyaama. Esu omusu nyana na Awurade su tie. Ti se ne wo ha no Awurade onyu ma wati. Na bibi su ho awu yeso ompese nipa hu Awurade hu. Nti mensisi hu. Nti Awurade frɛ Moses no osuma no na Moses kan sɛ me wi omani agye omdo momo maso asifom e da nyame ase afi nyoma fiti ase a bibi ye yi kakra no hey omusu omubu afu nsu onkura omtimi kaso mbabu Moses bibi e besi bia na wo masori ɛyɛ ade a wɔsɛ nipa yɛhyɛ no nso ne ɛhu sɛ ɛyɛ ade a ɛwɔ nipa ho ɛyɛ ni kakra bi na wɔwura fi ade pa bi ɛsi w'ani so na adeɛ bi ɛho hia ɛno na afe wode w'ani ayɛ dɛ akɔdi akyire kɔfoɔ yi ne bere paa mede yɛnkan chapter 1 no a verse 1 na ɛkɔ 14 no 1 ɛkɔ kan ma yɛn
Numbers chapter 14 verse 1 o se ɛna asafo mu ne nyinaa mema wɔ ne so na ɔman ne su anadwo no
so ho kɔfoɔ no kɔhwɛ ɛhɔ baayɛ ne no bɛka ade foforɔ koraa sɛ nkɔfoɔ no ho ɛhu yɛn yɛhu ɔ mu wɔ yɛn yɛ ne so yɛhu yɛn ho sɛ yɛyɛ mmɛbɛ kyɛ sɛ ɔmu no ankasa so hu yɛ sɛ yɛyɛ mmɛbɛ no mu sɛ yɛn yɛ ntumi wɔ mu nkɔfoɔ no yɛ ntumi wɔ mu o nti ɔmu bɛka saa no nnipa werɛ fii wɔn nyankopɔn a wahyɛ wɔn bɔ sɛ ɔde ɔmu bɛkɔ akɔduru no ɔmu werɛ fiiɛ na mmom ɔmu hwɛ deɛ a ɔmu ate na ɔmu mema wɔn ani so suiɛ ɛbi ɛtumi fi ade pa bi ɛsi ani so nneɛma pa awurade bɛtumi ayɛ ama yɛn nura adeɛ kɛse ɔyɛ maa yɛ ne nne dia yɛ hu a yɛnya hu yɛ yɛhwɛ kwa yɛnya hu yɛ no ama yɛ kasa asesa ama yɛ ne yɛ asesa ɛma nipa tu nneɛma bi ho anam a ɛmmoa na nka yɛ hu na yɛhwɛ na yɛhyɛ no nso sɛ deɛ wakasa no ɔno biribi biara nni hɔ yɛ ne yɛ no a anka ɔde yɛ bɛtwa nneɛma bebree wɔ kwan no so nanso ɔde ɛbɛtwa woka kyerɛ Israelfoɔ no ma ɔmu hu sɛ kyɛ sɛ nnipa a ɔkwan so nyinaa na ɔbɛyi wɔn na wɔyi wɔn so a nyɛ prɛko pɛ kakra 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 baabi wɔ korɔ bɛma nkotokuro du ato ahyɛ saa nkurɔfoɔ no so Israelfoɔ nti yɛn honhom mufoɔ yi nti baabi a ɔmadi tumi akyɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmu di nsɛm ɔne wɔ hɔ ɔmu yɛsɛyɛsɛ sɛ kristo ni map a ɛkɔtena saa area hɔ asɛm aba wọ́n sẹ́ ọ̀bẹ́kún tiẹ́ wọ́n mu ama saa nkurɔfoɔ na wọ́n mu yẹ saa adwuma no wọ́n mu nyinaa fiti ase etu wọn anu agu kristian no so ɛyɛ ohun nneɛma bi a ɛyɛ ama nan haw ɛma ne haw mɛ mmu abirim kitikiti kora ɛkyɛ sɛ biribi pa bi yɛ dɛn ɛkɔ so ka wọn akoma atu yam wọ́n sɛ nkurɔfoɔ nneɛma because sɛ nipa no wọ́n sɛ ɔno mu di nsɛmɔni na sɛ n'ani bɔ kristian nim kora adeɛ na ɔkɔ na area mu tim no sɛ waa wo gye wo ho di sɛ woyɛ nyankopɔn dea na nyɛ nipa na wosom nyankopɔn ama sɛ wosom nyame wɔ nipa anim na wogye di paa sɛ wakoma mu tɔn woyɛ obi a woyɛ nyankopɔn dea a hei wowo nti ebinom tiri ayɛyɛ wɔ mo area wongye so papa wompɛ sɛ wofa ɛwɔ sɛ wofa yɛ wo deɛ wonti nipa binom tiri ayɛyɛ oh Ariam she omu chichira nye ye because oh ada no bi bie na no e ka chere mi se na ba bi a omu ti ahat na ye din papa kopim se mi be pie ha no ansa na urade ayo omu adom a aha ye din ajo no bi fiti se no ta time sɛ meka nyamesɛm koraa aboa a wɔbɛto agu me nkyɛnse so nnoɔma na ɛkɔ so a na afei sɛ obi so ahu no sɛ ampa ara mebaa yɛwia ha no aha yɛye nti sɛ wɔsuro sɛ mɛgyae dea meyɛ m na ɔhɔ na ɔsomayɛ sɛ mɛka nkyɛ m sɛ maame ei yɛwɔ asɔre o yɛwɔ nnipa bebree wɔ ha adunsifoɔ wɔ ha nkramɔfoɔ dan sisi ha nnipa bebree som ahodoɔfoɔ wɔ ha ɛnyɛ wo ɛne ɛbɛka sɛ ɛma wo nsom yɛwɔ ade a woyɛ sɛ wɔhu sɛ ɛboa no ɔkae na ɔsane ka nsɛm bi too asena obi wɔ hɔ a ɔte a wobɛhu sɛ mene ne nti mepɛ sɛ obi bɛte ɔka nsɛm bi too asena ɛ sɛ ɔmu brɛ nti mese wowu nti wo awia mu ɔmu fo ɔmu ho di kɔfoɔ plane sɛ ɛnyɛ ye na deɛ yɛde wɔ mu no sɛ ɛnyɛ asase so nko a o sɛ wosom nyame yɛ ɛda adi akyiri oh na nneɛma bi wɔ ha yɛ ana ɛtae no atwitwiri wɔ kwam na yɛsɛ na maame na metaa ka noasɛm no metee noasɛm ihu sɛ hɛ kristo som awurade mu yɛ atan mmom obi meeka wo faafa woamfa a ɛda no duru hɔ a awurade bɛka sɛ mmo akoa pa meyɛ m'adwuma mekaɛ wona wo so womfa na mo sa ti ba ko susu di a che se manigia ma yesu onu o no o se ma me ni na asori fo ni o mu ni mu no o wi an sa so fo ni hu ni hu fa so ma mu yesu sa ze si ohia bru 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 e mu da mo jiji sa de ni tu mi ji ntumo o yesu ni mu o ha ohia bru bru pa asori obi anfa ni nyeshi. Any poem ya a juma wa saw them ye two mo call nonkwa yen to an kaswano. Obet me a clean I saw them when you nas and I saw for no. I bet nasi. Side my nami po meet me a ko ye juma wa saw them. Saturday and mreno. I didn't know who she ran omu ni mini pakroba ye. How crater be a cane 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 can mako no mum ran my prashis in kunya. Se se unkulano. Aje adwuma no nti na asa me pese me wiame ho beye me nyakwan se me no mu yebom no mu nka dia ka me no mu beye aye adwuma papa ma me ne mfa ho so no ye ntua ne ka onfa ho se sofo enhwe nanim onfa ho se obi a mfa ni die ma no o ye adwuma no pepepepe o yare da fie obi a mu ano omu hu se adwuma ne nkoso omu fa obi tua ne ka ma ne ye adwuma no na maame ne yare da fie omu anhwehwe na chi kwan se omu boko akohwe maame no aka se ah ohin na yoya ne hoto na na osan be ye na adwuma osan be ye adwuma na kopim time awrade to nsa e fre no ei se nipa ye Yehowa asase so ahun hia ehun hia mami ko duro ho yesi ni fie kakraka heaven ho se urade a sheda de obi a wasesa a oka enioma akopie ho o se mami ni fie kakraka no na obi aso ni mami no aso ho de ofa mu asase so na so lu mbo mu mu no obi amfa ni so ye nipa ei nka menya bi dia ka mu obi ambu me wae obie bumi ei sinifie kakraka ne sane a o enjoy wo ho no enti misra wo wo utie mi ne menhwe nipa onza na aye Bible studies e leader no okasa no se obu asika ye jiji kra wo ntua but ne dia ba ne ntua wo gya sorry ei sa nyoma bi e koso no ane dia urade yema ye no yenimu yenim ma me atna titi musa wanbua wo bia oni de sina ni so ni se o kwa sorry na sorry o kono so o pese wo ye wo ima yakopon enti ene no ye on hwe nipa yen hwe ni so yema asem we ena ye nti yen hwe benkum ye hwe nifa ye ko yenim enti bibia wo hwehwe saka onua bibeye na onua na anye ne emane hawo asorfo beye na asorfo anye emane hawo wo asorfo wo mpanyimfo wo sorfo mame so mu beye no mu anye emane hawo utie na sopamu ebeboa esi mame ne nya nipa ketwa na wo hwehwe de wa famu asase so wa famu ni obia yetiti ni niemu ano na emfa ne nyehwe no wo no so sori a no oyi adwuma wa so dem sa no oyi wa so dem sa o yare kura a obi emfi no ne hoto na no asan beye anka wo ka se nipa nko beye anka wo nye obi kura misa nko wo ka se a wo misa misa de ntino anka sori omu gugu omu de omu yom ka se obi ye nipa chen obi muti mu de ndi me ho chi me so mu mu ame misan so ye adwuma mu ntua me ka mu tua bi ni mu ka me yari ye nyina obi na obe hwehwe me magda ho sa me sori ye masan ko makoy anko bi ko be kasa sa adia pepa ni nyira nyina sa ya nu we e sa ya de o ya bravo ma nshe nu so yan kan ya nu tu de wonam bia no sradom o yakopon ko so bet mi afam na sa e wasi adana na mene Bible studies ili dana ikasa asimu wakajwa mese mimi diya ya diya mamene no mantina se bata simu ya miti yenu matia se se radima matum na de me fa mu bia no menye din na menye ketwa me de chichire me wira minduru sro no na menye ketwa me bre ni nyina na aye bibi kama bi wo ho e de ama me bibia eye ni pasom ah em mama ni je ni ahoto me fama kuma ntusu me hwe nyankopon na ma pre na ma komenim me njina me twetwa mani me ntinetine mensa me hwe radi na ma komenim na de owa entime nam bibi mu no ama mensa aka because ono nye na de kwa ade bi wo ho a esia na wodi enti esi ma me na de na ma mensua de kese afri mu ni ti won so show ho yi ni sua bibi kese afri mu anya sa emwa wo emwa e bi tru de bi no na baka sa ah na se na de passe na nso me na me di ho agre se se rade mu aye na ye nka ya no ntu na ye nye de be so nyankopon ni ye mfa ni se ye nyina na ebom wo ha nti ye hwe se wei be ye se wei be ye se wei be ye se ye nhwe awurade se awurade be ye dia e be boa ye amaye fi se onu nti ene be hie mu ha nye nipa bia na nka ye tumi nso e de ye ni to form na ye hwe awurade a nka bo se bibia ye ye bia no nka e be koso amaye no ma bi tumi twi yesan e no ma bi tumi bo ye nhiratugo ade bia anke bia ke yesia se ya de anka wo se ye dwini se na me kura ase se yi se ne bible kan se ni padua no ye ba ko na so akwa ni ye bibiri nti me me ye den akwa wo se nsa wo ho enai wo ho eni wo ho etire wo ho anu wo ho ehwini wo ho eni bibia ne na dwuma a eye bibia ne na dwuma a eye Senai no tenasi se pe enai no ne eto no mu tenasi no mu so mu ntuo mu nan a asem ba enti bibia ne ho a enhia asol dem ha ade bia ne ho a enhia de me kan na sam ye de o pepa asori dem na so hwe ba bi bofu a ewrade dia man te bia sa de me de ya na me hwe o me fa ni se me kan nyam sam ti me chen obi o me nya sa o ndi na make sense minya kwan po ameba be clean ha obro bi enhu me because me nye money pa bibia I was so free wa kuma na wa ye wodie because wodie nyankopon dia show nsa ndi na wose dia wo e show nsa bia wo hwe so na wo ye ndi wo ye wa dwini se ye wa sofo ye wo binum so mba ye sade we yo when mum be say na we gina ho a wa ha ho because e bia na wo de yankopon bo don say ya o ka wo akoma musa bua na wo mbua no enye me na wo ha me o ha ho e wo se bibia e wo asorifia no e se obi nsa e bia nipa mo wo di enka asa de we shon sa so yankopon de a shon sa yankopon o de a shon sa onimu o no wo apam ono wo ye bibi special wa so dem a wo bra obi enim e nhira na wo dem a nso ye yi ye ni ye hwe kura enyo mo bi wa che se ye bu ye ni agusu kura nso e wo obi a ene na ade a yankopon e di ahye ni nsa diso wa ha let me show wo kwan wa na wo kwan wa yankopon betumi aka bibi ache diso ono de wo de ode adomu bi a ɛna ɔpɛsɛ yɛte aseɛ sɛ ha yɛntena ha saa ɛbɛdu da bi a yɛni ha baabi a yɛkɔtena no ɔpɛ sɛ ɔsiesie wo deɛ ma wo na ɔsiesie me nso me deɛ ma me na ɔka wo deɛ kyerɛ a wontie wobɛdɛn no wayɛ wonya time ma me paa meba anti wopɛ atena se meba wobɛsɔre wy anti wopɛ atena se medɔfo wopɛ atena se meba wobɛsɔre ɛwɔ bia ne ne deɛ a ɛhyɛ ne nsa nti bisa wo se sɛn na wo yɛ wo deɛ mu ebia wo na nyankopɔn de ampaya a ɛwɔ aso yi mu ɛde ahyɛ wo nsa And now they are to change. Na nyo ma oso obo mpa no onam na wo ke kachire nipa wo ke kachire nipa onim de enti yakobo decide na to akuma so onim de enti wa ma wo hu obi secret obi eni onim de enti onu na ni nyi konkonza ho won chire o se kohwe na koka ho o chire o se kohwe na bo mpa ima nipa o chire o se dima nipa na wo mpa ye betumi abo nipa enti wo wo asori dem. And now, what baby, I would see me. What sorry, then? A being uncle pond in pipe, a juma shall answer. A ya wouldn't have read in a muscle, a bepe jasafuno, and tenas and cassay, me ya a sorry penny, a bruan no ya sorry penny. Fitting a sea and a bomb pie and a shardy. As I soon saw how behood the young one, and son a woo which is what could not baby papa. Now, one, yes, I'll be how woo. I'm wow, ha, dear Jesus. Mwao. Enti empire adwuma. Ewo nipa nyankopon de ahye omunsa. Ewo asafo bie. Enti hu sese wo ye nipa sabia wo asembonpo. Nenyi wani. Emfa nye kasa. Emfa nye na. Emfa nye nantie. Ba bibia na wura. Wonim de dan me hu nipa asmesis wo wura. So mo de mo nim. The Sodani, a year, a better answer, though. Oh, baby, I mean, who's over? And I had a. What cousin Yanko wants to call Shana Coca? Uber Bompa, a more dear man. On one cassation, no corner, no soup. Would name so a Yanko Pon, whom, yes, I know soup. I force society with me, I mean, you. Maybe name send me, you be. Answer, send me, Yemi. Yanko Pon, him, baby, could I have been such an free? Or the woo, and I to charge this any pack. Obu on bone, not quite bomb by 10 minutes, 15 minutes. And not so soon, me who won't be bomb by my pal, into any day. Yanny day. Wagas a crab on pair, my own say. On concord now, but do my be raw, only a bean tea. And one more bomb by a tinchina, just over country union say, what bomb by a man. Yen fam pae adwuma nye sagro e beti mi abase radi ani da wo so sa wo bebo mpaa apeja asafo ye gina ho wo bebo mpaa amo obi obeti asami wo radio so bia ayem be hye no na wasesa no na di no obi ka wo si ni ye machine na sa asemu de time a wo so na no mu kwa esu no enna no mu tibi na na de wo ntibi o. I mean, Shira Mami. And so, be an ayah won't pay it. O shall be na old bomb, but some say one moon and Kofosu, a pardon such a never did na mabruanusu. And Kofu, who told me never did na mabruanusu. And in a woo won't pay and a waka one more to moon woo say, dear. O be unconin, dear. And now, Mami be radio so. A TV so. I bought today. I was sending me BMI TV. Need more to know. And yes, special voice. But Otonyo Muna. One castle who say yes. It is a nipa way. So I send it down a bomb pie. No, grow a solid demo, but you're not solid demo. Ebe yen a juma. Ebe ya de ketua. And you to need mama or be near late to us. Sorry. Some of me cash and so. And you to need. A bema will be near late to us. It's answer or shed them because I radi miss the old mammon. Miss my son pa may come. Radi then I was ye. If I saw famine yum to us, no be our say portal. It's Mrs. Suffering the tibium. Radi me perso famine yum to us. Now be yare 8 to 2. Time I hear ye praises now. Now we ye juma and nami ye mu and yum to me. A bema will be near late to us. Nanso, a yen is a two numa movie. A bet me, so we bet me a bit in a heart to you, and I do know, and answer me, and I know, one mum pay be our home. One mum pay be our home. Oh, baby, Jina, I bet to you. When you were, you man, oh boy, a form. What do you show? Oh, part no no. Ni nyina ye ka bo mu sana. Na nipa na nya adwen sachira. Wo free ti bia bi wo mu. Onyum to meme nipa ti fi fiti ase asu ansa na message aba. Onyum. Beti mi ama nipa asu. Ansa na message aba. Say ye hwe ye dwuma ye ye ya. Radi na me sube di akra. Nye nipa ba akun na radi na me sube di akra. Nye preacher no. Mpa ye ni shekona. Na bibia e koni kwansu ni kwansu. Obi wa okuramba, radi beti mi kura afaso ya kakache nse, hey. Na se na heavy bear dia, se ni se me pa hon. O se me pray, se me ko. Ndubo nse na eno ama nipa no, aje nsachira. Ye hon di ayenji. Last week, me see yanti group. And as me sa can say yanti group. Ye pet baby ama yen kra. Never dia sam so see. Say yan can't fufro baby so mumu jaweho. And ti ye pe ya dia ni a pe a fufro so di. And ti kwanya ye bet me a faso. Ni bet me a ye jumano. And then I was here shishe. And ye bibia. And ye bibia. I was here shishe kwain pa. Ye bet me a faso a ye juman. Obien ho ne ho hia wo e dan we ana se nyankopon fie utiem na wo ba bi fufura wa sorry them obien ho ne ho hia wo a utiem no wo hia wo masofo no ehu sunsun ye bia afiti ase e ye adwuma wo mu ye nu ubo mo sua enkoti etua wo wa sorry ne mo masofo ani nje e free sabre di kon empanwofo ni hu nsonko sa adwuma mpa kane na uyi wani wo hun wo fiti ase e yesa adwuma no mo biso mo se anaye den yan shanu nso bibia ni ho a e ye wo ne nyankopon di ahye hunsa na odi beton chain no nya fa hun di Bibia ni ho sa. Bibia ni ho sa. Ani ti yen hye ne so. Sa ye nyina ye nkokuo mu ye bepre abisa rade se men so me die ne se. Ne mu yen ka se eh me die ye mo mi ni wo. Betumi yi wani pa. Obre rade ani da wo so a ohwehwe se obefa wo nso so e die aye bibi. Bisa ho. Bibi wo ho a eye wo dia ade bi nkoyi a eye wo no ama ne nkoyi de nyankopon ka kire wo ntie ye o mpese wo tu ho anamo obia woni famu dia awrade hwehwe firi ni nche mene wo kasai wonim dia awrade ede ni nsa esiso na me nhye wonim dia awrade ede ni nsa esiso a kire wo obi wo ho a wo de mani pa bi and fencing any so. Now, what you mean, Patcho mean boo abem? Besame me chose a whole court name ye ya to us. Now, what you mean? Oh, Ben Nancy, ah, on your crab, I come. Men can't say one Nancy when ye be die to us, so what the pepper. But in nipper be or ha. Would your man name for baby kit to Abby? Or do be pieces here? As soon be a near Jumera, dear Shanisa. But in ye boom. No be to me ye be beaching will be. Enti na emfa dia wotumi ye mu obi animtia na mum dwene ho ye ne ho se esan se won sa aka sa adum we enti no awrade bi se bibi wo ho on talent na se ye cheye no obi a obi nya wan enso na awrade hwe se de onya wan no ebenya 2 e de onya 5 enya 10 no ka sa akwapa no na ka akwa akwapa no a chire de onya wan no because wa ye ne wan no ho adwuma Inti mu my entrance. Nyanka se, we na enya de do inti me de menka ho woka ho papa. Friasia. Aden ti na wo fere wo ntimi nka bibi nchire obi. Aden. Aden. Ene man koyi. Obi ti se inti wo so ka Christopher no ho be ye no nwa. Hmm. Ene sisa. Sisa. na die bia urade hwehwe firi nche no firi ase firi ase ye nam honu mi menim se adwuma na nkra na jiabo omo ni su no ye mpanfo ye mu bi ho urade kan yakoma wo ho ene omu se nkra ne be ye nti omu nye mpa hwehwe no so ha o shiri bibi o shiri bibi metai kan wa pa sasa wo maame wo ko ba bi na wo de adwuma sha nkola ne nsa wo ba wo hwe obi ane na adwuma ana me bwa wo si obi empra prefie ho nyina wo si obi enko nsu onku ankure mu na wo ba na ankure na ye ma na ye prefie ho a so nim sa ankure ni na enti dia wo si ompra no eko nsu ogu ankure nu a wo wani si wo ye na adwuma fesi na ye adwuma unto me can't change the radin cash in chill. Unto me can't say some in chill. Say radin falso who yano. O bea who yano. O bea who yano. And see the radin can't chill on or no one ne dim como. Or can be a chill. A you win shira em renono. And into ya soon a tear the young couple want some air can't chill. Ya can't say ya dosso. Nanso obia ne de Awurade de ne nsa siso akyire no. Obia ne de Awurade de ne nsa siso akyire no. Wo de ode siso no ye. Wo bon se unya wade a wo ba be di na na Awurade akyire wo we he come di no. O ye o sa o ta ye o sa. O pese o hu ni pa mo bo. If you say, be more, why? A common deal, I know we refuse a young couple. One pamper you. A juman cra, oh, who say we say a juman. And today be a watch it over ho. And see, you refuse a young couple. Young couple, papa. If you saw no number, so be more, be so a kai. Or the such a day in the chair, why I tell the papa. I had this. I had this. Uncrom away, a woman who said, Mammy, we would. It was a no muba, 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 no and Puputi, Sansa Radin Namo, also, Ebema will be a near ban, also, O Christo Sumo Radin Namoso. Bemo will be a near ban, also, O Christo Sumo. Sanonso. Yes, be a near. Aye, my ebby. A damn crown. Aye, and Shrapan will be passan. Inshira, na wapi pasa. Uu ni mnipa wangu. Obu wa obesheda. Waso mseinu, ube jani nina ama. Ube jaya ama. Enshwa nina mpipa wangu inshira, di ube tumi yedi, uu ntumi kawani tu. Di ube tumi nina wa yedi, uu ntumi no. Ye nisu bain. Ampa wangu, ye nisu bain. Ube mani saada kuwa manu wanyasem. Nansudie radibe buwa wo. Amu otumia yenu. Ye. Sanse enuno. E buwa. Tudi biya na yeti. Tudi biya na yeti. Na aye arehu. Uye bibia. Nipani ye bibia enye. Because unimdia wonu onibi. Di baby a wo dru no on dru ho nyame na mo so na be ne kakra happy jam di kakra o be tumi no na wae menyi wani awrade nam sa nyo ma no so ebe ma da chi yeshia wo heaven wa o be ka se ei ni pass me si na me nshira wati. And then be a kaki to a bee. Sir Kamiko G. A dear any semi G. A sign, I'm changing. ana me hu nse wa frɛ me ana wo di bibi sɛ ma me ana me hu nse wa ye sɛ nyankopɔn wo nhyira wo ate nya wo na nka wo ye me sa ka saa time no anka me ni nyankopɔn tem ati enhweni ye adanna me ka wo ha misi obi wo ha ewurade ahyeda amene hu obi mpa boa wo hye mpa boa baako na na di bia wo hye ebi kran pa mpa boa na astarte eye bibi odi be kwa kosiri wo ba bi momo o eyi unsurade e unsurade e sey atade e sey mpa boa sey dey onim di ntia wo hu ye ana wo ka ju se na ni pa wo susu kran su ye kan wo mferi ade and you know so de pia ni pa na wo di ade we na de dura so dem ho anka on da fie ana wo fa ne nani sisi fo ana wo nye den ka chi e rade ni bre be bre wo so oni be ba wo so no na wa se ya de uhun ade krona o nkasa wo sira urade se se o pese wo na wo ye de awoma bi unsa kan ya na wo de amani pa no opa wo de be she ni sam ebi nim na o ma dwuni sa e na obi ma na de a o pese de bi anipa na nfamra nyankopon ne kan nipa akoma wo nipa ho enyo no na de bi a o be ya ma wo urade be sesa ne oma sa no na e be ma wa pempa ye bo enye nipa ba ko wo ye sabe ye mistake ebi adakura nipa ni nibi na wo be ko no ho aye mistake obi ma wa de a wo shira no wi a wo de take urade de a wo hwehwe take no wo se betu ye firi ba bi fufu nti wo nya ade na opa wa chro nipa ni dia she ma ye no kama de di kan ba sori de abetu a yemla na ade ni da ho ye bebi em ne nipa ni din wo na ye de amana nipa bia enhu maame ni die bi no no nipa bia enhu nanso enhyira wo no awurade nim se wa mo bia sere amo bia ni anje amo bia dura sori so ana o teta afi de wo pese wo ba so nti wo die a wo ye wo agan nim no ene sen area wo ti mo die a wo ye ene sen ada di na awurade di ahye wo nsa I bet me a boa fufu. Once a woman, dear Muya, and as you are too. A ye Namisum, Nayasum, ye shia, Nayasia, Nayako, Nasabe, you'll be bet me a bada, a babisiano, a beer radish. San, you man, who ain't in obio ha? Won't crawl from ground, so bad, sorry. Ah, ya no ye prepre. Obibet me apre de o tin nchan kase sister we mi hu so asori ofrenda enti den enti nan ka wo ba nan ka wo de em bi na wo share da na adman say f ofra to adru so fakoto mu en ka nya nchan say wo be pre obi asori dem wo be gin nume wo asori dem ye gin shira wo asori dem wo be gin nume wo asori dem se ni pass wo say mi hu say wo asori ofren enti den bibia nipa ni be pointi enya de pa emua no emua no manu fo ne niwo antena ho se abraham bo woni ma me wata agent bi no abetena so dem a o yesa ade no sa ade ne de yesu kristo na kan ye ma ye ti ye pa ho petro kan sem pa wa se osu na mesima so dan aye petro de after all, can't some papa or sons say, and fatal jaja. Yes, Christo can ye my yet, yes, yes, sad time no, and yes, apatruno, ne cassa. Time will be a barbecue cake, can you my binny sad time no, men woony panisa. Men woony panisa, and you know what man who quine, it's a man gin too. Man a new or bunch or gazan, send it away there. Me found one some uncle, and I'm quite saying this in obey. Eh? Yeah, boy, heaven, who by? Was some retinting in a Brit, yeah, be no more be quiet. No, I be your muffy. Would you show there? Kind, are you, mommy? Jude, one chapter, verse 23. Kind, home, mommy.
Jude chapter 1 verse 23 or say ebenom nso
munhwimwo
infri jamu enyewo onkwa na ebiom nso monfa suo inhu wo mobo na montane atade a
na montane
atade a honam enkekae akika munso amen
mo o si yenhwimwo mo young woman mobile. Young time and can you be a wood nipper be a bra boma tissa at a dear? A dear kick him. Your more a dear big plain color, not dear be a kick him now on, sir. Sir, now I said a bra boo be a no more be a kick him bewa. Bishi. Jesus Christ uncle said, ah, Petru. You know, yes, man, come on, says he. Wankasa au, osi fruo setan. Jina. Kita dia uomu. Enche na Yesu ba. Enche na Yesu ba. Ne bani saha. Sa waton sa fruo. Sa wabu. E bani saha. Enkonta be. Na ukubu. Enkonta be. Ana okubu. Aradi wo hwehwe mu. Na ninna musa ya. Adi chia ni adi san nyina. Ba bia wo bia. Se nipa wo ho se kokuam. Wo hwew. Nipa na enhu. Ono esumu ni na nimu. Bi bia na wo so akata wo nenu. Ana nyi nipa bia so na bebu atan. Na bibi so akata wo nipa nenu. Onu nyankopon no bebu yate. Nti onu na be kire wo se ebre sei. E da sei. Busumi sei mu. Sa mre sei. O ye sa di wi. O mfata mahini. O se ba bi esu ni ase kire wo. Ahon de se no ani so mu basa wo. O beti shi tem. Shi. I see no one so much because a bit more you want you say. Just say, the woman was as a sister, and your dear will be beat me a bobra, a brapa. And then can you go for your truffle? Oh, mom, who can you beat me a mawa bobra, papa? The bia, I don't know. I won't pay, I will say, I don't need you. Be son, I don't know. So the baby bonus. Oma watu. Na ufeni boniso. Unti minchasi wano cream. So upiese siya. Udem. Oto nsafrawa. Udem. Seseta akasa opusiwa onto me da. So we will be a radi. A do. Na unsu uda radi. Na uta inke kaye. Any idea. Seta ono unti minfane san kansa. Untwin fan san cancer. Onya kwan. Eya ma remfi. Se okosere nyankopo kwan o jobu hu. Nyankopo hu no se wadwini ma ko ajobu hu boni. Wadwini won to me. O se nyankopo hwe job ne ma, onu job ne muwa. Enti wo bo bra ya, enye easy. Se Satan de ni sabe kam. Jobu de no na urade pese Satan hu bibi. Ti no o ma na kwan kakra no. O pese hu bibi. Nti bo mo dia. Na bibi e mu no fa ni se ye pehe mi akọ. Ye sum Nyankopon ye pehe mi akọ. Nti de sese ye ye no ye beye. De wo se ye ye no ye beye. Na ye se urade ho mo wa. Atum. Na yetumi anante e wo peye mu na pase Yesu pia yankechi em poncho nyu wembu etimi ato ama mekakra minya me kai mi kai mi ma ensi mi ye May two new way or home home quine so. Send up a sort to be a obedient chinney at two. Miss Sarah, this old back came me at the chinney at this sire. Me need obey me to me a boy corner radio. Oh, Nimu, I wouldn't you hope. On an obed to a friend, you might be our pray that's all be free, now soon to be free. Abra Bobby. Oh, boy, see any pa. Mon mami
minya me kai ye eradika mi o kai me ma esi mi ye minya ti fu bi ti se o me koto me se o minya me kai mi
Say a bravo, sister. Say, we shall not go one who cry. So be jay, so be boy, so be and tata. And you could do nothing. No, my baby, and it near dear sea. And so I have fun. On Jaya must say time. When night, David, I must all on fire, see and shed to me, Bia. And near dear sea, I say. Me dear, yes, yes, ye bet to me. A carcofa assassino.
So, what fun you may be said, Nankupon to me, obey to me, aye. Obey to me, aye. Ma, and you read to Ncha, the free animal for France. A raditias. Obey to me, aboy. Or the ever quack would you? Ever quack would you? Be a numb somewhere, be a tear radi, catch a radi some fun chill. See a kind of bonnet chair now, you know, quite funny to Nini. So, dear Bonnie Bache, and never did Cassa. Never did Cassa. Never did Cassa. Make a caddy match. I rather made our sin. What's the mouth they are doing me? My pie mark and my bonnet. It turns out for you. I met some come on. Mintin or bread or cavalry. Maybe I saw my brand old bam fast war. Or mammy to me, dear bonnet for no so. The dead dear tune, my name was. My name was Bompire. Oh, honey, only 2 minutes in a row. I won't wash out my book. Oh, man, so I want to ask some so you know what, Cassa. See, I knew I won't be why you could fire a new mutual. Siaye bibi o ninje hu aye ne waka fa cheye na manya dom ye tumi anante se dia ope na dani du hu aye ni ma ngu ase obi biara obonifo be na dwen se o san akono so ye kane she wo yesu di mu ye da wasi e wo yesu di mu amen.
Bobby Cow. And then you have a catcher, mammy. Yammy own shroud. Papa, come where? Yammy own shroud.